ቱ ኦሊ ነጋ ጀርኸን ቪኦኤ ፋን ኦሮሞ ቪኦኤ 24 ናይል ሳት ረጀቀስ ወጀርተን ዋን ኦንኮሎሌስ ዲደም ፎሪቲቭ ዲደም ሸኔቲቭ ጉያ ፎርፈና ለማ ሰኒ ኦፔሲን ዋን ዲዮ ታኑ ጀን ኸይሰክ ቶ ክርዴቤኔት ሰኒትም አንሶራ አላ ከይቱኑ ዲያዳ ተፍለኑ አሜሪካ ታ ዲያቹ ጀርቱ ቲን ጀልቀምን ወለረፉ ሆነ ሰኒትም
ሃሊት አሜሪካን ዲም ቫይረሲ ኮሮና ቀበተ ጀርቱ ዱለ ፍለኑ ቢየቲ ከሰት ገገ ሰማጅሩ ረቲ ዶይጆ ከቀበተ ጀሩ ዮቶ ፍለኑ ሳዳስ ሳዲ ገገ ሰማጅሩ ከሰትለ አከዱሪ አደዱማ ኢላልቸ ሲያሳቱን ታኔ እጀኖን ዲም መከናረት ጀሩ ሙርቴሳ ከተውፍ ደሙዱ በተመጅራ ገባሳ ሪቻርድ ግሪን ኢፍ ሜጋን ዳዞርርገን ሶራቱ ዲየሳ
ፕሬዝዳንትን አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዮዮዮታና ማንጉዶት ፍሎሪዳ ቲን ወልትሩ ፈለቲ በሪ ኮሮና ተመዋል ነው ያዩ ጋ የጀዴቲን ርዴ ቢአመለጡበት ኮርስ ዲብ ኸናል አርካን ጋቹ ጅራጀ
and my message to America's seniors today is one of optimism
ጋናን ማንጉዶት አሜሪካ ቲካቡ አብዲ ፊ ወፍትርካቹ ደደብን ተሰለፈት መንድ ኢፍ አብዲ ገማሙለታ ኢትሪያቹ ጅራጀ ነም ትራምፖሊን ድርጎም ጆ ባይደን ሞ ትራምፕ በላ ቫይረስ ኮሮና ከአሜሪካ ተደቻ ደሙ ጅርካና አኳል ላፍቱ ትላሉ ጅራጀ
Turn the corner. My lord. It's not disappearing. In fact, it's on the rise again.
Ratjijira. Ewa gahi. Bitta suma akum jiran kan akkaralle jala dabala de mujirajeda. Yuan virus corona dubatu. America tanam kum diplomati fkum diddama jala te corona khana lubudabe. Aka University in America, Johns Hopkins gabas baftin jetet. Akko ge yuti jiraniti virus inkunene. Agenda silana ni rat mariatu. حق غبايا ولا بافا دم بغتا جاسا فياتي في مرغا الف في الربا سوفاني دوبت تم بيستي اجندان غدان كام كورونا خنتا وجر اكبايري سي خنان توتاني في جرين امريكا لا فودو ولين رتي بارتي امريكا بولچت لمانو ريبابليكاني في ديموكراتي يا دمتاو في قبل رول فلمن اللي فلم تنان فلنو بريزيدنتوم امريكا سداسا سديتي اوت جرن ፕሬዝዳንት ከኛ ሁሩ ከኛ ታጀለቴ ሞቱማ ንሳ ታጃጀል ሞቱማ ከን ሀግዱር ይለጫል ወየሱ ፍትጅር ታገሳ ወጂ ኡሙ ፍይ ቴክኖሎጂ ጀበሱ ፍትከስጅር ከመዳውት ናይሮቢ ይርክ
ከኛን ታጃጀል ሞቱማ ቢየቲቴ ነው መታፍ ከነም ፎይ ፈታጅርቲ ለመቶርቤ ከና ፕሬዝዳንትም ቢየቲ ሁሩ ከኛታ ፕሮጀክት ዋንደር ግጎታ ቢየቲቲን ታጃጀል ሞቱማ ፎየሱ ወጀተማጅራን ደሜ ወጅር ከበኝ ብኔን ሰቡሶና ከኛ ከኩታብልችን ስታይታ ቤታጀው ተርገሙን ኢላለን ይጅሩ ዱቢሮ ከነ ዱበታን ኒስ ከኛታን ሞቱማ ነከስ ታጃጀል ከኑ አማየሱ ድርገጎታፍ ጨራው ጅበኑ ፍለጋሪ ዳጅደን ድርገጎን ቢየጃለተን ዲንግዴ ቢያመ ኢየሱስ ክርስትርማቹን ጉድነ ቢያብ ጋሪ ተውኤረኒ አማሶገይም ቢየቲ ማፒ ዮካን ካርታ ቀበኝል ቡደከን ያንቀብዶ ሀገር ሲሱ ቆጴሳ ጅራቹ ኢፎምሰኒ ጅሩ
when it comes to mapping for the first time in our region the resources that exist
ከዚህ ዱከኛታን ማፒና ኖ ኬኛ ከጀልቀባ ከቀበኛው ማማቀብ ነው ሀገር ሲሱ ቆጴሱ ላልቺሴ ዮሞቱማ ዋንከነቅን ኢየሱስ ጀረቲ ኩባንያን ቢዮር አን መቃደው ኢንፌኔታካ ወጂከን አፍሽሪንግ ቢሎን አሰደማ ዮካንሞ ዶላር ሚሊዮን ለመተቃጠር በገውኑ ጋፈቴ ሰኑ ወዴፈኑን ቢየኬኛ አርከብየሩ ማትኩፈሜ ወዴፈኑ ሰና የሮከም ይሳከም ይሳካርገን ርተቦጎደተኒ ቱሬ ከንቀርሽያ ገሲጋፈተምኒ አረገሩ ባሲድ ቤንታኩርኒ ካን ኦሶም ባሲን ማፒን ከበኛል ቡደ ቢየኬኝ ከስጅሮ ጋርሲዙ አም ኦገጂኬኒያን ኩባጅራ የዋንቲ ኩንቶሙራሙስ ከበኝ ደቼ ኬንያ ከስጅሩ ቢሻን ወርቄ ሲቪል ሊገት ጀቤሲ ከሙ ወዴፈኑን ሳን ወርከሴና ወዴፈኑን ሰነዚ ኡመተከኝ ሚሊዮን ሸንተም አብፋ ከሚቲን ፈይደሙ ጎና ከንጀዶሞ እርት ከሮርፈን የጋውጂን ኩመርቱ ድርገጎ ተከናኑ ጀተመይ ጀዱ ኬንያ ታየሩዱበተን
and this is what will give us the opportunity to be able to develop that
ፕሬዝዳንት ኬንያ ተን ወጂማ ፒካና ኮፔሱስ በርዱ ፉካና ከቱሙራሙስ ደበለን ይብሰኒ ጅሩ ኢቲያንኒ ከንሳንዱበተን ዋይለኮፍ ሰዱንፋ ሞቱማን ኬንያ ለሚሌ ቢየቲቲፍ ኮፔሳ ጅሩዳ ለኮፍ ሲሞቱማ ቢየቲቲን ከነሙ ካውዱማንም ባጀደሙ ሞቱማ ኬንያ ፊ ኦገይ ቢየቲቲን ከገንገፈ ሙዳጀዳን ኬንያ ተን ለኮፍ ሰዱንፋ ለሚውንዳ ፈከሲት ኮፔሱን ዋንዲ ነግደን ኬንያ ገረመዩ ማት ሳፊሳን ሲናጅሩ ፍታውስ ኬንያ ታንደብለኒ ይመኒ ነሞኒ ሲያሳ አፍሪካ ሙሊን ካንገሩ ወዴፈኑ ከነ ለሚሌቢ አለጋት ወልት ቀባጅረ ከጀደሜ ወዴፈማጅሩ ሃለኒ ጅሩ ለኮፍ ሲዱንፋ ኩን ይወጅራውሉ ለሚሌምቢ የቲ ተጃጅለ ሞቱማ ራፈዳን ከሙ በከቶኮቲ አርጋቹ ከንደንዴሲሱ ተው ከነ ኬሰስ ዋን ተጃጅለ ከና በርባችሰን ኬሰትርማቹን ድርገጎን ጨራሁጂ ፊ ቴክኖሎጂ ወልበሩ ሄዱ አካርገተኒዳ ኬንያ ታንከኔራን ኬንያን በረኩም ለማብደደም ግብለ ለኮፍ ሰው መታከገስ ሲቱርተዩተው ወጂ ለኮፍ ሰው መተብየቲ ከናፍካው ጅራውለኒ ቱራሜሻልን ድን ቢዩ መከሰት ኢኮኖሚ ሸመንተው ሚኒስቴር ኢንፎርሜሽን ኢቪ ቴክኖሎጂ ቢየቲ አለስቤክ ሱንሳ ኒያደተማ ገባስ ሰገለ አሜሪካ ገልሞዳይት ናይሮቢ
ሰለንታ ዩካን ፕሮጀክቲንግ ገበታ ላገር ጀደኔኒ ሃሮሌ ቢይ ኬስ ጅራን ተአካ ወንጪፋ ጀጀበይሰኒ misom suuf karori bay tunen mo wa kesumatu yornanno haro wanchejir akto ko gamachu tok tanajenen mo aklaften ranum bukifne jerani shakki kabani yen nakor malka odochin wergen
nanu rumya godin shawli tafi shaw kibbali tagi dutargama bishan midega bifachukuli safate gare wongiddu cisufi nanno anisa magari satekun haro wanchiti mumbe minister ethiopia abiyamel juto murasadura haro nanno amara kisattergam gorgora jedamu fi nanno sabota sablomota fumatto takibatti kanergam haro koishawjin haro wanchi karor gabatala gareukan gabatan biyaf jedamun akkamisum yeroibsen akas jedani turan
wanchi ejik maraki hona
wanchin bayi kanamawwetu gawumsa kennaafi aartii kan mul'isu gaara magariisa bishaan qabu hojii amma tokko hojjechuudhaan finfinnee irraa fageenya baay'ee dhiyoota irratti kan argamu waan ta'eef namootni hedduu sanbataaf dilbata dhaqanii bakka itti bashannanuu danda'an hawaasni naannoo carraa hojii argachuu fi hojii uumuutiin jireenya isaa akka fooyyeffatu kan carraa kennuu danda'u jedhan. Muummeen ministeera Abiy Ahmed kaleessa mana maree bakka buutota uummataatti argamanii gaaffilee miseensota mana maree irraa ka'eef yeroo deebii kennanitti haroo wanciin wal qabatee waan jedhan qabu.
Wanciin ziganu wanciin dandii miibbaalu.
Wanciin kunuunsumatti argama. Wanciif dandii haroowwan jedhamantu jiru. Jidduu isaanii fageenya kiiloomeetira 21tu jira. Mee yaadaagaa wancii fi dandii jidduutti osoo tiraakii fiigichaa hojjanne maaraatoonii olakkaatiin kiiloomeetira 21. Maaraatooniin guutummaa isaa immoo dhaqaa deebitaa jechuudha. Itoophiyaan biyya fiigichaa waan taateef biyya addunyaa sakamtu garana dhufee hin fiigne jedhan. Magaalaa Amboorraa kiiloomeetira 27 irratti kan argamu haroo wancii yeroo niimisooma jedhame miira itti dhaga'ame gaafannee turre jiraattota naannawa haroo wancii tokko tokko.
Maqaan koo beellama zallaqan jedha. Ani umriin koo nama waggaa 7. Dooktora biyyi dhufanii biyya kana ilaalanii biyya kana misoomsa jechuudhaaf. Baay'ee biyyi kun itti gammadeeti, itti gaggabeeti, jaalateeti, jaalala guddaadhaan taqabbalee
jira. Dassaaleen Galataan jedhama. Turjumaan ikoo turizimii miseensaa jechuudha. Baay'ee gammanne. Yeroo abbootiin keenya naa dhageenyu abbootiin keenya nuti sumurii keenya kanaan qaqqabne irraa moocii nambo walisoo moocii wancii kunaa misoomu mangistuu lamaan fakkeenyaaf naa dhageenyu bakkeensaa bakka gaattiraa ciciisa bakka jedhamu sana hoteela ofiisaati dhufee bulee nan hojjadha jedhee deemee nuun jiru abbootiin keenya jechuudha. Nutis ijoollummaan qaqqabne irraa baruma baraan dubbatama baruma baraanii si'a baay'ee pirojektiin kun jalqabamee qayyafame achumaan hafaa ture kana dhuguma taanaan nuti umurii keenya kanaan kana arginee misoomni kun galma taataanaan baay'ee gammanna.
Ayyaa lamaan jedhama. Haroo wancii misoomu. Isaarratti baay'ee itti gammanne Dr. Abiy Ahmed biyya kana dhufanii biyya keenya kana ilaalaniiru jechaadha. Biyya miidhagaa kana sirriitti itti gammanne asirratti pirojektiin kun hojjetamuudhaaf itti gammanneerra.
Masanad Maasuun jedhama. Pirojektiin kun hin dhufa yaaneennaa oduudhaan nageenyu gammachuun itti argame. Garuu nuti hadha miti kan gammachuun kan itti argame. Mootummoota darban keessaa mootummoota hedduu dhufee mootummaa wayyaanee bicheetu biyya kanaan qaqqabne.
Karoorri misooma haroo wancii kun mootummoota kanaan dura Itoophiyaa geggeessaa turan irraa kan dhiyaataa turee fi akka misoom dubbatamaa ture jedhan kanaan wal qabatees shakkii qabnaa jechuun dubbatu.
Mootummoonni hedduun isaanii dhufanii biyya kana irratti hojjenna yaa'anii mootummaan hojjetan jiru garuu inni kun dhufee dhiidhaan dhufee nan hojjedha. Isa kanas gammachuu gammanna malee hamma jaayina agarratti hamma xumura isaan agarratti wanti gammannee wanni isaan hin jiru oduudhaan wanti gammannu hin jiru jechuudha. Mootummaan darban hundi isaanii nu soba waan ta'eef keenya jaayina agarre waan ta'eef hamma gaafa dhufee hojii kana eegalee wanti nuti gammannu hin jiru.
Mangistiin baay'ee dhufee ilaalaa turu namni hojjaarra nu hojjechuu jiru. Gizee Hayilasillaasee ilaalaa ture dargiin ilaalaa ture inni misoomsina jechaa ture misooma kan nu argisiisa hin jiru. Dhugumaan ta'uu laata jenneeti.
Mootummoonni gara darban gizee Hayilasillaasee irraa kaasee Hayilasillaasee nama bakkee kana bule bakkee nuti dhaabbannu kana jechuudha. Asitti kibbii Hayilasillaasee jedhamaa dunkaana dhaabbatee fiddee kana bulan jechuudha. Gizee Hayilasillaasee irraa kaasee mootummoonni baay'een dhufaa turan hin dhufu ajaa'ibsiisanii hin hojjanna jedhaniiti dubbataniiti deemu achumaan hafuu jechuudha. Sirnuma immoo anumurii kootiin keessa baay'inaan keessa dabarse keessa sirna wayyaanee keessa soofatte si'a baay'eedha keessumaa moocii nan bo'olisoo. Si'a baay'ee bajanni bajjatame hin qayyasuu achumaan badu hin jammaru achumaan badu jechuudha. Ammas immoo inni kun dhugumaa laata dhuguma immoo Dr. Abiy dhufanii waan ta'e nutti himaniiru waanni kun dhuguma tattamaan waanni kun hojjaarraa oolaa moo hin oolu isa jedhu shakkiin waan ta'e keessa keenyatti anabichaa otoo hin taane uummanni hundumtuu kanuma siin jechuu danda'u.
jireenyi qonnaan bultootaa naannoo Haroo Wancii Haroo Wanciin kan wal qabate ta'uurraa kan ka'e yaaddoo qabanis akkasitti ibsanii jiru.
Taaddalaa guddataan jedhama. Biyya kana keessatti biyya miidhagduu bareedduu kana keessatti fayyadamaa bal'inaan hin taane addunyaan nu barre namni illee nu mul'ate guddisee hin jiru. Ammaan kana naannoo kanatti wanti barbaadamu hawaasti biyya kanaa fayyadamuu otoo qabeenya uumamaa ishii hin tuqamiin otoo hawaasti bakka kanaa hin buqqa'iin bakka kanatti faayidaa hin barbaada guddachuu hin barbaada.
Wanti nuti jibbinu kana keessaa yoo biyya kana ka'anuu hin jedhan biyya kana ka'uu hin dandeenyu biyya kana maatiin keenya yoo ka'e warqeedha nyaanna warqeen keenya kun yoo sii bade hin dandeenyu biyya biraatti gallee barhaa hin dandeenyu biyya kana teenyee biyya kanatti itti gargaaramuudhaaf biyyi keenya jaarsi ijoolleen qeerroon qarreen itti gargaaramuudhaaf baay'ee hin jaalanna itti gammanna hin jedhe.
Yeroo hojiin misooma Haroo Wancii jalqabamu waan ni gumaachina jedhanis dubbatanii jiru jiraattota kanneen keessaa.
Gumaachi immoo nuti gochuu dandeenyu naannoon kun humna qabna humna keenyaan bira dhaabanna nageenyi naannoo kanaa hin eegsifnaa fi kanaan bukkeen dhaabanna.
Ummanni keenya qaama barate ummanni keenya beekaa dhabu hirmaannaa hundayyuu hin dhiyeessu fakkeenyaa fi ummanni Wancii achuma dhufa keessummaa simata nyaata illee nama laatee nama kan falchisu jechuudha. Mootummaan kun seera qabeessa dhuguma galmaan gaateennaan ummanni keenya guutumaan guutuu maateriyaal barbaachisu hojjetoota bulchuudhaan hafanii raffisuudhaan laata illee laaqana illee dhiyeessanii fi tajaajiluudhaaf ummanni qophiidha.
Nuti waan ittiin gumaachinu humna keenya amala keenya attuun hin jirtu attuu irraa dhoowwine keessummaa gaggeessu hin jaalanna keessummeessine buna qabnu kenninee fi bishaan qabnu baafne biddeen qabnu warqee qabnu wajjin hin nyaanne kanaan gumaachine gargaaruu danda'a.
Gara fuulduraattis yeroo hojii misooma Haroo Wancii jalqabamu waan abdatan ilaalchisees akkas jedhu.
Nuti asirratti gurmoomneeti turistoota gaggeessaa jirra. Waggaa amma kanaa hin hojjannaa turistoota faana warra haqna malee jijjiirama guddaa hin agarsiifne jechuudha. Sababni isaas maalinni turistiin baay'inaan hin dhuftu turistiin baay'inaan waan hin dhufneef naannoo kana hoteelli hin jiru riizoortiin turistoonni keessa bulan hin jiru nyaata barbaaddi bulmaata barbaaddi shaawarii barbaaddi turistoonni jechuudha. Garuu ishiin hin dhufti bardeema seenteet innuma sana deebiti hoteelli haalli mijataan turistoota qophii ta'e asitti jiraate seera qabeessaan nutis fayyadamaa taanaan nuyi miti nuyi miseensa nama 50 yookiin waliigala nama 300 otoo hin taane jiraataan goda kana naannoo miseensa nama 17 wayiiti. Ammi kuniyyuu kallattii adda addaatiin fayyadamaa ta'a.
Piroojektiin kunis immoo yoo dhufu tokkoffaa dhalataa naannoo kanaatiif carraa hojii ni uuma jireenyi uummataa jijjiirama fakkeenyaaf. Daandiin jiru ture ummanni rakkachaa ture bakka tokko bakka biraa deemuudhaaf amboo walii soo deemuudhaaf kunillee furma hin furama ta'a.
Magaalaa Finfinnee irraa konkolaataa kireeffachuun namoota 20 ol ta'uudhaan gara Haroo Wancii dhufanii kanneen daawwataa turan keessaa yaada isaanii nuuf qoodaniiru.
Inni Birhaan Badaalahu kaadisa waanee maxxanfatu haa'umsa mataa hulattanyaa gizee nu.
Birhaanin jedhama kan dhufne immoo Finfinnee irraati amma yeroo lammaffaa fi. Kanan bakka kana dhufe asuma bullee oolleetii kan Haroo Wancii daawwataa naannoo wajjin uumamaa wajjin bashannanaa turru. Haroo Wancii haaluma amma jiruun namni dhufe daawwachuu danda'a itti gammadallee. Osoo haroo kanarratti hojiiwwan kanneen biroo hojjetaman immoo caalaatti gaarii ta'a. Hawaasa naannoo fayyadaa carraa hojii suumuu danda'a. Wacca magaalaarraa bakka kana wayyaa.
Tasfuu baalaallu naan quxuraachin dammoo 25 nan inni lamajammiraa gizee nii mitta'ut.
Tasfuun jedhama. Namoota 25 ta'aniiti galana kan dhufne ani garuu yeroo jalqabaaf kanan dhufe kanaan dura dhufee bakka kana daawwachuuf hawwaan ture sababni isaa immoo hiriyootni koo waan suuraan itti agarsiisaniif foddaa televiziyoonaatiinis ilaalaan ture. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmad ammoo yeroo Haroo Wancii irratti hojii misoomaa ni hojjannaa jedhan hedduun gammade osoo Haroo Wancii irratti hojii misoomaan jalqabamin daawwachuu hin qabaa jedheen dhufe jedhe. Sagantaa gabataa laagar yookaan gabataan biyyaaf jedhamu kanaan haroowwan sadan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 kanarraa jalqabee akka misooman kan ibsamaa jiru. Dhaabbileen garaagaraas deeggarsa misooma kanaaf ta'u taasisaa jiraachuu isaanii sabaa himaan biyya keessaa Faanaa Broadcasting Corporate FBC gabaaseera. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Karaan guddaan godina Booranaaf Gujii bahaa wal quunnamsiisuu eega citee jee hedduu ta'ee jira. Karaan kun riqichisaa lama naannoo Cululiif Malkaa Gubaatti laga daawwaarraa lolaaf bubbeen eega cabee as tajaajila kennuu dhaabuu isaatiin namni walitti ba'uu dadhabee jireenyi illee qaaloftee jiru warra lafaa. Bulchiis immoo dhiyootti hojii jalqabuu habdii qabnaa jira. Soraatu warra lafaaf bulchiisa illee dubbise. Kuno.
Baratoole karaan kun karaa dheeraa liibaniif dirree qaxxaamuree kan dabra akka warra lafaa jedhutti karaan kun karaa adduuti karaa jireenyaaf herregatan warri angoodin Gujii bahaa kan nageellee Booranaa isii dubbisne nama akka babaruu faan nama akka galma faani makan himatan karaan kun eessa fa'a.
Nageellee Booranaa isaa yoo ta'anii aanaalee godina Booranaa jiru yaadan mee kadmo yele eja wajil dulu anale atjel jiran gutu gutu kan tinda kan tan iru meke jati jadi sengka mohan jata mati sama mayoni
kharan kun kharak kami
khara baba bidda jadi jiti yu kharan jadi dorona te gutu nasis
am yo nijit khara khami walta dan dan mi umar to de mamale
kharan jibil tatin dan dan jiru kharani chinye denchi gana wasa illa re baje bulora ekke dasi yat bacha ab juwan kan salin chala bachalan dasi jinmale kharan ibin jiru
kilometer agam de manje chum khara marto kana khanan
jakki ni kira kun to kon gat ma ma ni tatin ma ni nadin bulora ta gawa ta gatti bisedi moyela dawa ta sabi ki ni tumi de jakki ba afur khan ibin jiru anta o magat gar chuma mandar kilometer kun to ko chala de ma ngiti
hojja chu jal kabani kan waano hojja chu jiran fargite
bata ma nimo banna wonni chigani mata asbeji
pulan karani tichit khonin arda makanen
gandu man ka buati ana gumel dallo
warla fa gam mere iti tini satunen
mati ba yere ka tacha jira edikate nanyamma agrele bona ta fa gam ka buwa ko fashi ibsebi sankola ta sankare tirina jira
e sirraje kharan kunine
balana buddoya dagin borona tifi dudu dudu kana yandan dikit balanda wa kana khala
amma kamin takkani balanda wa khani royo chete namme kamin walta kisi kharan dibin takkani jira yota ku ferensila
kharan dibin takkani dibin namme tam bishan ta ko ye khani suya mate nani susimo deki fa no kan no ta kashi dib sodi ab bagu bafte tintakit nale kharan dibin ati tintakit dibin jira
namme tan awatan jira
insha Allah dadda ko mata fa ni rasote le baye jira
namme gal mafani wan lagi khuni wani titi khara lagda wa khano khana mo kharaje khana ma ni rabet
e na du ko ni da rafesa garanum ma sunnam fudate nam sunta de sa gi gi akide ne enti yan onar gi dirti durani magala khane dwayo khani gando digren ka ka pigmento kharan ke be khak duba khak bulbuli magala bulbuli khak kana fe de mal ka duba khana ta kani uda tini dogen corona ta kani wa chilar ma ni so di khan me ke khan kara borbor man hajra si tini dokul goma tin mo yele murature kharan kun tara bakke duwa ga kenyan de mo yele wal kan kunam si sa barde ra pure kharan kun mo khara mo hajin de gani ero re ra pure to nam me dia sagala ta ke sa denna eden mo me chale dem ko tin ko tona si bani tin chani me chale jiru hajbi la hajis sampena na gerre yero sini de sammo un balanna kan tin to ya di ka tigam chini le gani amme fasanti to kullin de ni afa gamma ta kan de tin jira
akhe satu yu chiti di harata na ni malkan guba kan guddo mi damte na
aje haran si chite magala kun gar yumma ti guba de de jira andara padallu magala tana yu kha maddi ti ki kharhala himme durana de che tu re haran si ne ka ti ammo guba de de gar yumma ti digirante ne yanna
dira gami chit khara gudda khanira
dil chi non suni fi ndu malka guba sun haran dil lama chi te chu wan mo dil ko khatena afara jiddu gazam mi da san suwa ma umiti ana afghan ma bandu ma le nda su ndo mo dilili umna umma da ti oli wur dan dil lama kana chi
aga mo dirra fagata
nano kilometer so do ma grafa ga dil chi ro kuni ni bandu bul bulis malka guba jiddu tergama dil dil kum lengu ma dil dil galanda wa malka guba sun chi suniti bishan guddo dan da bre khana ni chi te yaga matsulle no jetan
amma man tan do biso jir khuna abba robe du beti tiga fatama dandi baadi agodin guji bahat kharan kun ni malka guba kun ni khara chululfa egi che tayu mil da bate garji afuri shani khais jira nam walti dandu da dabe kharan to kochi be ni walti dandu khanuma borana gujin achi agi kenya khara yau dandani ni yohan marani marani hawasa fan case de biani gatin guddo na madda balte jira ni benni guddo rakko khai jira jada rakkin khuna gam ummatan anno khais ni dibu jira abrobe
ka ni ta budda ana ala bil cha ana ala dambi kunna gelerra sabe ke malka guba geu makala makodama centerito kshashaman negele gira nagele kase bulbul dikko gaderbe kinasere shashaman negele gira sokya mangado chibale tani centeri shashaman negele adde centeri sane ra kase nete ge geutti kinasere sa de negele gira so ola ta so de centeri sa ama worinu ti woli indipanni kanun ki ile dinelle da fetti gale hoje tu rai chaaban ne kana centerira gira woru ni moggaman fe na gara godina borana ke san fe na ni dufane la la ni mulle ti ile daandii uummata keenyaallee dhiibbaa guddaallee qaba. Kita qofaama fi nageenya rakkoo hedduu fi tajaajila guddaa uummatirraa nu hojjetame qabeenyaan dubbachaa waliin turre. Dhufanii ilaalanii ka'anii jikoo haala qabatamaa godina keenya keessa jiru. Haala nageenya sodaasarraa ka'anii dafanii hojjachuu sodaatanii warrillee warra gubbaallee ajaja kenneeraa fi rakkoo addeemu qunnamee amma dafeen hurmaturoo warra seentarii soddoo jala jira. Itoophiyaan uummatoochi baalasilxaan seentarii soddoo isa jala jira. Walillee dubbanneerra ijoollee dhukkeellee laaltee eega dhukkee laalte xiqqoo wanni nageenyaa haa isaa hojjettuu illee sodaatte. Lammaffaa immoo bishaanlee yeroo sanii bishaan guddaa itti galtee hojjettuu fakkaattu amma waadaan ogaloonneerani.
Waan har'a boriitti hojjetamoo iftaan hojjetamoo jedhuuf hojjetamoo mirkanamaanti jedhamu namni dhagahu jennurra dhagahu.
Yoo kanaan dhumbeesinii hojjennaa jettee warri waadaan ogalteetti.
Yoom guyyaan akkan isaniin jedhan sun.
Torbaa ittaanu kana keessatti bira ga'uu oollu naan jedha ture mucaanii asentarii sanii.
Yoo hojjetanam garuma gara gujii olaanumoo gara boranaallee gadaanumoo lamaan walitti hojjetamoo kam hojjetanam?
Lamaan hojjetan. Bama harkaa gubaa hojjetii achi seeniin danda'aree hojjechi jiru. Dubbisa sirreeffannaa jedhani. Lammaffaammoo yoo inni nu rakkise warra shaashamannee waliin dubbanne jedhani. Ammaa warra shaashamannee kana ilaallee haala qabatamaa kennaan jibbaanne malee san warra dabarsinee kenninee. Ni jala jiraa jettee haa jiru liilla. Isa lamaanuu akkasitti karaan walitti qalfanneeru isaan ta'e jedha. Bilbilirraa kaasee haga dhaqee malkaa gubaa ga'utti malkaa gubaarraa kaasee ga dhaqee meegga ga'utti sooddoo jala jira seentarii sooddoo. Dhiyoo kanallee reef bileeraa fi illee itti gallee hojjenna waan jiraniif biyyaa qofa nuu qabni. Ati deddeebilee bilbilee guyyaa kan qabamee hojjetanu gochuuf deemaa jirra waan jedhu.
Rakkoo karaa kana horgumi gaayo qajeela barbaadan itti irraallee pirezidaantiin Oromiyaa itti dhufe irraallee yaayyuu himatan. Bulchiinsi immoo rakkoo lafa jirtuuf qara hojjechuu dadhaban am lafti qeessi wayyaa qabdi. Kanaafuu dhiyoottuu hin hojjetan jennee abdannaa jedha. Warri lafaalleen karaan kun hin addu jireenya namaatiin walti jira hin eegannaa jedha. Hojjetamuuf dhibaachuu isaa ittumti deebinee odeeffanna. Jara walaa somneen illee cufan galateeffadha. Nagaa jennee nagaa ansoraa lafee.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara qophiitti aanutti ceena. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa baatee keessatti hoomaana waannisaa badaa geessisee midhaan nyaatamuuf dhaqqabe kan hektaara 22 irra jiru manca'uu bulchaan aanaa sanaanuuf ibsanii jiru. Qonnaan bultoonnis asheeta nyaachuuf geenya waannisni nu harkaa butee maasii keenya duwwaambise jedhu. Kanneen keessaa qonnaan bulaan aanaa baatee ganda chokkortii keessa jiraatan miidhaa waannisni maasii isaanii irra geessisa akkanatti ibsan. Tujubeetu dhiyeessa.
Bakkoo guddaa keessa jirra waan nyaannuu fi waan kunuunsa qabaannu biyya kanarra jiraanne amma muka bakka inni gootaraa keessaa inni alaan qaqqabe jennetta hambataan nyaate darbe uummanni biyya kanaa rakkoo guddaarra jira amma nama. Sammuu tuqamuu bira qaqqabeessa. Inni hambataa kun amma sinuu torban lama darbee sadiifi deema. Macha yaa bahee isa biyya itti bahee isa rakkoo guddaarraan ga'aa ofiitti isa rakkoo guddaarra ga'aa. Humni machama biyya alaa keessa ta'ee biyya keessa jiraatu humni nama gargaaru yoo jiraate uummanni biyya kanaa baay'ee rakkina guddaarra waan jiruuf gargaarsa barbaachisa. Hawaasni si kun waan tokko waan dhiisee waan qabu waan lafa qotamee jiruudha. Oduu takkaadhaa kan 30, 40 kan galaa ture amma isheetaa fakkaatuu keessaa muratiin kan galeetu. Akka hambataan kun dhufu dursee waan himamne kan himamessa yeroodhuma dhufe himame yeroo dhufe sanis hordofiin isaadhaa yeroo takkaa keessatti mootummaan xayyaaraas kaasee hin biifaa. Isa irra biise kan biise irra darbaa inni sun dhumaatum urgaan sa'aa takkaa biisee deebi'ee booda deebi'ee biifu inni sa'aa booda nagaa qabu sun immoo qorichi sunis qilleessi dhugaa gadiisee booda dhufaa akkisii nyaatamne jechuudha.
Haala weerara hawaannisaa qonnaan bultoonni himatan kana ilaalchisee gama mootummaatti deebi'ee argachuudhaaf bulchaa aanaa baatee ka ta'an gara Obbo Mohaammed Abdootti bilbileen ture haala jiru akkasitti naaf ibsan.
Gandoota 26 aanaa baadiyyaa rakkabnu gandi lama immoo bulchiinsa magaalaa jala jira. Ganda 20 guutumaan guutuu daalee godhee misoomii barbaadaa'ee waan tokko qotee bulaadhaaf akka nafnetti kan qorannes kan laallis kanattu jira.
Miidhaa hagamiiti kan dhaqqabe Obbo Mohaammed?
Amma kanatti qilaamna hin dhaabbanne haga asii haga ammaa kan jiru kan itti kennu. Uummata misooma midhaanii irratti gara hektaara 1800 barbaadeessera. Lafa immoo
weerarri kun utuu hin dhaqqabin ogeessota dhimmi ilaalu biraa akeekkachiisi dursee ittisuuf kenname hin turre.
Nuti sun jeeqna ogeessonni sun beeku haga ministeera qonnaa federaalaa illee haga achitti ni beeku biyya keenya keessatti akka wal horaa jiru keessattuu bal'inaan naannoo Affaar irratti akka wal horaa jiru inni beekamaa nimis ogeessa irraa kan arganne fi qaama garaagara irraa kan arganne eeruu kan dhaan surree jirra. Haa ta'u malee yaaliin godhamus wanta san qolachuun hin danda'amne midhaan qotee bulaasus yookiin misooma kana dandarsuun hin danda'amne.
Ergi hamma kana quba qabdu ta'ee mootummaan isa ta'u waajjirri qonnaasi hoomaan hawaannisaa kun balaa geessisuudhaaf akka inni dhufu kanaan duras hambi tokko akka isin mudatee ture naa ibsitaniittu ittisuudhaaf maaliif hin yaalamne maaliif fakkeenyaaf waan akka dursanii qoricha biifuu jiraachuu danda'a isa kana gochuudhaaf yaaliin hin godhamneetu hin dhaqqabin dura attamitti balaa akkasii geessisuu danda'e.
Jalqabarratti bakka hoomaan kun. Fuubbaa gatee bakkatti wal horutti rukutamuu akka qabu achirra baduu akka qabu yeroo baay'ee eeruu gaddaa ture kan hojjetamuu qabus achirratti ture madaalii keenyaan biyya sanirratti keessattuu ministeerri qonnaa yeroo safara yookiin ganaa fuubbaa yeroo buuserratti osoo baraaruun gahin naannoo wal hora sanirratti hordofee balleessuurratti hanqina akka qabu madaalii mataa kiyyaatiin kan hin kaa'u. Erga bararree booda garuu sochiin godhamee jira. Qotee bulaan keenyas uummanni abbaan qabeenyaas mootummaan sadarkaan jirus federaala irraas gadi bu'anii kan deeggaran naannoo irraas gadi bu'anii harka gaaddiitti kan qotee bulaa biraatti mala aadaatiinis keemikaalaanis qotee bulaa sirmaachisnee ogeessa sirmaachisnee to'achuudhaaf yaalii goonee jirra hin danda'amne. Haa ta'u malee erga bararree immoo sadarkaa kanaan to'achuun baay'ee nama waan rakkisuuf xiyyaaraadhaan rukutuudhaaf. Kan haroori guddaan kan ture xiyyaaraan rukutuurratti immoo mootummaan sirriitti irratti hin qophoofne kan jedhu gama xiyyaan kan qabu fakkeenya godina naannoo keenya keessatti godina sadii yookiin baha amaaraa irratti samee walloo dabuu walloo fi godina oromoo saba oromoo irratti kan galee jiru xiyyaaraan jirus xiyyaaraa tokko qofa kana qolachuuf immoo aanaa keenya qofarrallee. Gandoota digdamaa gandoota kudha shan si'a tokkoon hoomaan hawaannisaa yookiin maangaan garaagaraa waan galuuf xayyaaraa tokkoon godina kana sadeen aanaa hedduu qabaa kanan to'annaa jenneetis wanni jechuun sirrii miti kan jedhu madaalii miti qabnu jechuudha. Kanaaf hanqinni gama kanaan jira. Kaan garuu erga bararuu eegalee ka'ee uummanninis ogeessi sadarkaa godinaa sadarkaa naannoo haga federaalaa gadi bu'anii deeggarsa isaan taasisaa jiran gaariidha.
Tole egaa amma egaa qonnaan bultoonni akka isaan himatanitti isinis akkanatti himatanitti maasii qonnaan bulaarra midhaan ni jiru guutummaan guutuutti akka inni jalaa manca'eedha kan isaan dubbatanii isinis kan isin naayimtan qonnaan bulaan kun maal ta'uuf deemu amma attamiin qonnaan bulaa kana deeggaruuf deema mootummaan.
Qaamsa dabarsaa jirra yeroo garaagaraa qaama barbaachisuun miidhama kana biyya biyyaadhaan miidhama galmaa jiru qaama barbaachisuun nutis beeksisaa jirra mootummaan sadarkaa jirus gadi bu'ee dhimmicha yookiin balaa kana balaa guddaa fi balaa ta'ee hin beekne ta'uusaa waan mirkaneesses ilaalaa jirus uummanni kun immoo torbee booda waan nyaatu waan hin qabneef midhaan afaan irrasa ga'ee ture midhaan muratee asheeta ijoollee nyaachaa ture dabalataan immoo torban booda muratee daakisee gara buddeenaatti jiree kan nyaachuuf ture afaan irraa waan saamameef amma immoo torban booda qotee bultoonni kun akka buqaanitti yoo deeggarsi mootummaan isaan bira hin dhaabbanne qaamni garaagaraa uummata kana bakka jirutti yoo isaan hin deeggarre uummanni kun balaa hawaannisaa kanaan buqaaniira kan jedhamu jechuudha. Kanaaf nutis dhaamsi keenya torban kana keessatti torban osoon darbin mootummaan sadarkaa hin jiru qaamni sadarkaa hin jiru uummata kana keessatti guyyaa torban hin caalle keessatti qaqqabuu qabnaa kan jedhu uummanninis kana kan eeggachaa jiru yeroo guyyaa guyyaanis kan dabarsaa jiru.
Bulchaa aanaa baatee obbo Mohaammed Abdoo ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatoo.
Taarratan humna gaafa isinuu bula ansoraa lakkeeti sagantaa faana maraatti taana.